ZambianHotMusic.com.
Yeah, yeah. Mr. Odog.
Woo!
Street
run.
Aye, brother.
Grip. I'm pushing like the thick.
Yeah.
Ikaliolimba game. Kuseni na mazulo lionse nchoma nisaki la check. Gantu wama nisek, kamonga ni kalenda nicho madek. Emu yanga ni kuzusha matumba no diako national cake. I'm still pushing, even though, chikali show you. Ni baza ili yose, as long as angena mutu. Haso ni garage bro, cho sapo cheka ules. Balai fi usangala dwansi, munga uko pesa rage. Muge muziba wabondo, wanga kupange sagari. Fakes, fakes, wavali leche ma specs. Never be a nigga, we are poly kela less. Yeah. Nima bazi laka dung, nochi bululu pa business. Cheni funa nku life, ya minyo minyo na mahene. Nika lupanga majenji, mkadjela mushe ni veg. Bondi nayo ni rent, ningala na single foreign. Wama jealous ni kemu, gelu mpunde ni huli. Bifu na inetete, balastu uza matumbi. Great 12 ni nasilizi, but ningala musosi. From general until now, no job we call your force. Queen in I any teach, my expenses in a deal. Self-property ni njinga, kumunzi kwa mtalalika. But ni mafaita, mavuto ndiye pembea. Mpeze kapali wa John, panga marapa na money. Celebration ni mwanga ni lali, popo kasuti ni kaki. Gathering ni padepo, dochi vereshi na kemu. Mutima kwa tini priest, kima seka na masnitch.
Life is too precious. Hard a little push. Nigga mange wa poop. Nigga sunge goma sibli. Music in ingene sa. Ni day one zaka pish. Kujipata ndiye kwasu.